kama ndiyo pase mapapu kwa hahapa kuna zoba, hili ni kama jabari. Huko ni kumaze chukuba tahazari. Wafanya mambo kitala mjue deno muhimu hili uwezo kudumu. Na bado tuliza kilu wanda didi hebo tapakalu jue ya mbali. Haya tuwende zee matitu luke duke. Hakuna wakuzuka na mambo zigzaga. Haya weje baba hebo cheki rada. Mademu kwa mameni anyosha mkono juu wote seme papu. Hawote ndana klabu, hakuna mwene gazabu. Wengeno wabatu labu, YBG, profeti ii kama hivi. Sahizi, machizi, hawaja sisi tekilizi. Habado, hazabu, babu hebu chabu. Hebu pata mchupa, mishala kujitupa. Jumatatu mpake juma, fanya kazi kwa kutuma. Jumamosi John Disco, mazena na uvapu. Jirucha hapo dipo, hauso mazena, we sema bakubwa. Hene bakubwa, bakubwa, hauso mazena, sema bakubwa. Hene bakubwa, bakubwa, hauso mazena, sema bakubwa.
Bakuba, 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 house on my ass, and my bakuba. In the bakuba, bakuba, house on my ass, and my bakuba. In the bakuba, bakuba, house on my ass, and my bakuba.